And we are Timukasa here. Beautiful production. My Ingali so young. Producer Simeon. Yeah. Viva Records.
Viva Records.
Shabi nisha saha mwende shadakika mwenda eviro ni mwenda Okwezi kwa vyoko mwenda Omwaka mwiri no mwenda Chechiru wanyisambo mwenda Nechiru chavya chamande Namuna vire ni chasande Nneri utukanzu virai
Mkwano genda Genda
Utikundi wawiri wana Awaka kulira meru wa manyanza Utisi wangatasha nyanza Utisi wangatasha yanayi Baby Makusubiria ngatolu nilubanza
Ibo mwana waina ikangana wite Okwachi wangatasha mwanza
Nihera kwa meru wa manyanza Niri mwanza na hiyai Baby Imwa utana wani fanyi viri kira mwatata wavo
Kethimu wa mukanja utivya uteko Na hii hawejo Baby kenda Kenda
Kenda
Kenda baby
Kenda
Siri dayo Ulini acha uti umepata Mwahiko kwa nabi wa manyeta mwana katala I try even to sing for you Hakimboke katala inela uti voice indi tala
Etala Etala Moya mbere tala
Wa manyikanja uti dia uteko Nai, baby sinangasha kusubira Nai, baby sinangasha kusubira No, no, yeah, 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 yeah
Mkwano genda
Genda, baby
Genda, lady
Genda, mkwano
Genda,
masika ope
Yo,
wasindale wara
Genda,
genda, mkwano
Genda,
lady Genda, baby
Genda,
genda, mkwano
Mkwano,
baby